sabandas. Indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi. Abandaza bandas. Indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi.
Basendiphakathi Magaliesberg 7 umile kongaphakathi. Nansi itele phepha barathi. Izosivela ukuthi ndenzani sendiphakathi. 7 umile kongaphakathi. Nansi itele phepha barathi. Izosivela ukuthi ndenzani. Abantu asiyo nditsotsoka. Ehe ndindodenda. Ngesika samshaya imedenda. Kushuka mam. Asike msuku unotaka. Vumbu mashu. Unotaka. Vumbu mashu. Abantu asiyo nditsotsoka.
Abandaza bandaz, indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi. Abandaza bandaz, indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi.
Sengaphakathi umapresa sengaphakathi vula umnyango sesiphakathi jika izinto bathu velaphi abayazi yini velaphi bayabuza isibindi sithathaphi ama nomdala ndingomthakathi bethukiye noma bangathini thanda izinto kodwa basazi sibhuqa ngedolo sicela abaphansi ndaba zabantu bagcwele elokishini hambisa iphepha kodwa direction siphethe vision nepassion umthandazo nomsalga phambili siphethe vision nepassion umthandazo nomsalga phambili
abantu asiyo nditsotsoka ehe ndindodenda ngesika samshaya imedenda kushuka mam asuke msuku unotaka vumbu mashu unotaka vumbu mashu abantu asiyo nditsotsoka ehe ndindodenda ngesika samshaya imedenda ushuka mam asuke msuku unotaka vumbu mashu unotaka vumbu mashu
abandaza bandaza indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi. Abandaza bandaza indaba zamabazaza bazaza bazaza. Bayathanda uthetha abenze ngathi bayazi bayazi bayazi.